nimetembea tembea bara na visiwani, ila nikajionea wendo my number one. Natamani nikupe lazina, nimejaliwa upendo heshima. Maneno ya matamu siku ime mama, suna jobi na tamu wabaya sana. Wana wivu wao,
you're dealing with this loser.
Para.